lonye na yakabuza kakuwomera uliriza bulungi na matuteke okuze bingi nyo baby ebinsanira oba kuteke mu kife kisuka ebyo mukwano bimanyi byabala bubazi nafuna gwe namala wondera bulezi kubanga lafu yenjakira mu maso eringa matala matala abo bamambo mingi tobatya batya nakuswala kuswala amaso bagakano tebagala balabe ngonjawa bawano winkulabira bebi tundeka mutara wanowano winkulabira bebi tundeka kuswala bawano winkulabira bebi tundeka mutara wanowano winkulabira bebi tundeka kuswala Mukwano limva nungi mputa nsolobeza Naniwezika tuna ya kutonda Wamuna abunane woku wantolinga nzingobelela Mukwano wanunga Chugula bane winkunyiza nzene tonda Oche sisubira kukulumia yu ya deda chika Mazima chiri bachichi Chiri ndetero kukulumia Leo magalwa Chiri bachichi Chiri ndetero kukulaba Bawano winkulabira baby tundeka mutara Wanowano winkulabira baby tundeka kuswala Bawano winkulabira baby tundeka mutara Wanowano winkulabira baby tundeka kuswala Kakuwomera uliriza bulungi na matuteke okuze bingi nyo baby ebinsanira oba kuteke mu kife kisuka kubanga lafu yenjakira mu maso eringa matala matala abo bamambo mingi tobatya batya nakuswala kuswala amaso bagakano tebagala balabe ngonjawa Chugula bane winkunyiza nzene tonda